yamde jeedidi silmaji capantati woni to jaga nyaaw e nder diwal Thiès ɗo e nder leydi Sénégal kon waktu yoni to Kindia e nder Guiné.
Ahmadou Barouba
tedduɓe heeɗiɓe reefi fulfulde ko ɓuuri cengtude e kabaruji ɗi e oɗo subaka aljuma labɗo laɓaɗo ana fotti e balɗe sappo e joyyi e lewru tata ɓuuri hitande ujunnaji ɗi e nogas e nayyi. Bassirou Diomaye Niakhar Faye candidat eɗi so goodi lefol laamu leydi Sénégal e biyeteɗo Ousmane Sonko ɓe ɗiɗo fof ko lundiɓe laamu Sénégal ɓe jalti kaso hanki jamma jaltol mabɓe no fawi e sarie yaafuyamo horejo leydi ndi Macky Sall waɗuno suudu sarreji wooti ñande jeegom lewru ndu gonɗen yimɓe hewɓe weltorima ngol jaltol mabɓe hanki ko temedde yiya hakkunde Cap Manuel toon to dumbirdu ndu woni fewde to cité Keur Damel galle omo ganduɗa kañoni Ousmane Sonko. Tefoore udditi ko fewti e sukaɓe ɗiɗo waraɓe to Kindia talata faltiɗo ko ɗum nantini Damu Camara procureur suudu ñawirdu Kindia toon to leydi Guiné fodde yimɓe capantato jeeɗiɗo nanggama e muɗum ɓiɓɓe nde nokkure Kindia waɗi ɗi seppoji gam hollude mette mabɓe e ŋakkere courant kanko Damu Camara o waɗi yewtere e jeyndiyankoɓe ɓe. To Niger imminaɓe amérique wonnoɓe toon guila talata kooti leydi mumen Alkamisa hanki tawi jiidani e ardiɗo laamu faddew ngu on woni général Abdourahmane Tchiani ngal jiidal ana sartano waɗe hanki kono laataki ngol salagol ñaame joddade e sete amérique o ko longere wulde wonande dawlaji dentuɗi amérique. Tedduɓe heeɗiɓe reefi fulfulde bisimilla moon e kabaruji ɗi ko fadano e ɗiɗo lebbi na mbiɗeɗe balɗe cakkitiɗe waɗi Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Faye lundiɓe laamu cokkanoɓe kaso jalti hanki jamma ɓe ɗiɗo fuu tawaɓe horeɓe fedde dawro hinde pastef jaltol mabɓe no fawi e sari yaafuya mo horejo leydi ndi waɗuno suudu sarɗiji wooti ñande jeegom lewru ndu gonɗen hewɓe beltima hanki e ngol jaltol mabɓe kaso temedde yimɓe no tawano to demal galle Ousmane Sonko ngam hollude weltare mabɓe ɗen Ibrahima Niaw.
Konde ɓe nani kabaru o ɓe puɗɗi arde to leegal ngal cité Keur Gorgui Dakar damal galle Ousmane Sonko. Jaltugol Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Faye e suudu kaso wonani weltare mawnde yaadiɓe makko Aissatou Goota e mabɓe.
Addini ɗo ko hollitde weltaram e jaltugol Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Faye. Jamma hande o noon ko jamma welemma saabu ɗum ko e nder ɓerna mbanni omo ganda kañum woni Ousmane Sonko ko jeeyaɗo sembe o jagga o soka e ko fawake gonga emin cabbino jaltugol makko no fewi ɗum waɗi min jalti e kewal gam jabbaɗe mo.
Jaltugol mabɓe e suudu kaso ma ɓeydu hoolare e supgoji lefol laamu ngu e konngol Abou Ndiaye jeeyaɗo e landa pastef.
Ɗaminare amen ɓeydima no fewi ko fati e sumgo lamɗo leydi Sénégal balɗe nogas e nayyi lewru mars caggalde Ousmane Sonko ɗacca saabu ɗum ma o sembin no fewi Bassirou Diomaye Faye ha ko ɗum saabi emin ɗamini wonde mamin Paul gam Bassirou Diomaye Faye laamu leydi ndi.
Vive Sonko, vive Diomaye, vive le Sénégal.
Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Faye ɓe garani to leegal ngal cité Keur Gorgui kono ɓe tottori aadi gam haaldude e wondiɓe mabɓe. Ibrahima Niadakar, RFI.
No mbiɗen ni kewidi yimɓeɓe wonno ko guila Cap Manuel ha toon to cité Keur Gorgui to demal galle Ousmane Sonko o aadi ko hande e yamde sappo Bassirou Diomaye Faye waɗan yewtere e yesso jeyndiyankoɓe kanko Ousmane Sonko caggal muɗum ɓe waɗan lappol ko fewti e orgal sumgoji ɗi. Suudu ñawirdu Cour Supreme ko dawrata e alhaali wullitande Parti démocratique sénégalais no heɗa na mbiyen ana fada hande ko hande aljuma woni ko ndu suudu ñawirdu hani ƴettude pellital e nde wullitande e siftinde fedde dawro Parti démocratique sénégalais waɗuno wullitande ko fewti e luutegol na mbiyen wasgol tawede Karim Maysa wadde ɗi sumgoji wondude e lundade sarie décret horejo leydi ndi nangguɗo sumgoji ɗi ñande nogas e nayyi lewru ndu gonɗen. Ko fewti orgal sumgoji ɗi ha joni ɗo e Sénégal e ngal jokki e nde e nder leydi ndi Mamadou Lamine Diallo gardiɗo fedde noddirtede coalition MLD tekki waɗi jillu hanki e nder diwal Tambacounda funnague leydi Sénégal to wiyete Sénégal oriental o holli e yeeso ɓesnguji gonɗi toon ɗi so laamima ma o ittu toon basal ha laaɓa keɗoɗen mo.
Je suis venu ici à Tambacounda.
Mi ari Tambacounda ngam haaldude e ɓesnguli diwal ngal tengti e rewɓe ɓe sukaɓe ɓe e sukaɓe tawi ko janggoɓe e duɗe towɗe ngam haalandeɓe holko min jiiɗi wadde e nder Tambacounda. Tambacounda ko nokku joguiɗo ogirɗe ndema e gaynaka. Min gandanaɓe komin yiɗɓe wadde ɗo nokkure ɗo ɓamtal heɓoto no kure da bamtal heboto no hani hebude dudal maungal jangirgal sabu sukabe jangobe immortobe tamba jaha Dakar wala Saint Louis no tampino fiwi nokku do bamtal heboto no hani hebude suudu safrirdu maundu kudum woni komin jidi wadde e ner tamba kunda gam addande sukabe golle fere de ko wotere tan ko addude mbaylaaje ko den golle keboto rewbe be mbawa tirunirde e gurdam mabbe be keba nyamanteri de be buri haton jinde ma won nokkure do bamtal heboto tawi ko mbaylaaje jawle eride
ki va transformer les matières premières
Mamadou Lamine Diallo gardido fedde nodirtende coalition MLD tekki
RFI
Pento Guinée tiagal seppoji wadudi talata paltido to kindia ha sukabe dido mayi procureur o Damu Camara labbini yoga e gede e biol makko sukabe maybe be koko pella o andini wonde mate for udite no buri yawirde kero denmo
suite aux manifestations des jeunes
e seppoji di sukabe be mbadi talata paltido o sababu ne ngakeri kuran sabima mayde sukabe dido ko be fella hen goto wiete ko Abdoulaye Bari jaret nodo dubi jeedidi ene jeya to koliyadi goddo o ko Alpha Saliou Diallo jaret nodo dubi sappo enay jeya to Kassia yimbe sappo e tatu ganyimi hen hen joyoko alkatebe taw e ben alkatebe tatu ben dani hen barmande musde otoji bonnama birigat samba yake dupam yimbe chapan tatu en jeedidu pawama jungu tugnadi artikuluji chapande nay e jeegom e chapande nay e jeedidi nyaawoje leydi men mi yamiri ndi luskoji mbadate no buri yawrude kon ina waddi ciftinen bibbe leydi men wande ne ngakere ko ran sabi dum ko pettugul gol nokku mofto wo kubbam gondo to kalum fettuno e lewru sappo diru biru faltinunu laamu ngu fof nana e peje e pehemum ngam fof waato no waano
e a pied de pour un retour rapide à la normale
Damu Camara procureur suudu nyaawiru tonto kindia leydi Guinée to Niger imminaabe Amerika wonnobe ton gila talata koti ko leydi mumen alkamisa hanki tawi jidani ardido lamu faddeungu un general Abdourahmane Tiani ngal jidal ana sartano wadi hanki ngol salagol ngol nyaame sali jodade sete Amerika ko longere wulnde wonande dawlaji dentude Amerika dum hina holla wonde lamu faddeungu yarani tiagal e pelital ngal be jetti kambe Burkina Faso e Mali woni tenktinde dental AAS Alo Seniba.
Ko goldo wonata lawul Arnul ko lamu Niger ina salo o jabbaade sete gummido Amerik e on set woni hen. Ko goto e ardibe Pentagon ina wondi e commandant kono Amerik naabe wonbe der Afrique e Molife ko jagordo Amerik kalfinaado jokkondire e lele Afrique. E biol yoge e CDB jonde mabbe e gardido lamu faddiw Niger ngo fonno wonde ko alarba hechenki nden jonde wadaa. Molife woni jagordo Amerik kalfinaado jokkondire e leydi Afrique be diina jillu mum ha alkamisa hankio ngam yiyondirde e general Abdourahmane Tiani kono dum lataaki be kebi yiyondirde tan ko e horejo jagordo Nigero woni Lamine Jane gollorgal mani biya jagordal Amerik kalfinaangal jokkondire e leydi Afrique andini wonde faandare ngu jillu wonno ko yewtidi e ardibe laamu faddiw ngu kadi e haldudi e alhaali jokkondire mabbe e fannu denk e bamtaare ha do to kalaten jengal wada ka taw ngam andindi so tawi soldatebe Amerik nabe ine Niger ha joni wala ala kadi andindi holko sabi ki lamu faddiwngu sali joddati e sete Amerik nabe o mbele ko jokkundiral Niger e risi sabi lamu faddiw Niger ngu o sali inde do jondi dum anda ka taw kono ngol salugul ko gacce mawdi wonande dawladi dentude Amerik
internet taji hanki tajande kewde fewde e leydele kewde der Afrika sabi dum ko boggi internet iraaji e der maaje de boni na mbien kebi cadele yoga e leydele buri hebu de cadele mudum ko wayno Côte d'Ivoire ha joni tajugol internet no jokki ton peje no yewtede ngam safrude dedo cadele hore jo Franci o wiyete ko Emmanuel Macron o gongdini ballal leydi makko fewde Ukraine wonube e hare hakkunde mabbe e Russie gila dubi didi joni e tintidal hakkunde makko e jaydian kobe be France 2 e be TF1 Emmanuel Macron andini ko polgal Ukraine wawi battinde e do France Europe keloden Tierno Moussaba
Vouloir la paix aujourd'hui, ça n'est pas laisser tomber l'Ukraine.
Russie wawata fodda fulgol hare hakkunde mabbe Ukraine ko dum holli Emmanuel Macron en dial commissaire kiki de yeso Francina ben e yewtere nde o waddi e jahinde yankobe France 2 et TF1 hore yo leydi Francine arti e alhali wallitagol Ukraine no be folira Russie e de hare fuddide hebi dubi didi Emmanuel Macron holli wonde kisal Francina ben Europe na ben no humudiri e polgal Ukraine ko dum wadi si himul tamjini leede Europe no hani heblanagol dartagol Russie horejo Francion holli wonde jagorgal halfinangal kisangal no bambude pehe e jawle tambitorde leedi Ukraine e den hare dum ko wona tafugol kabirde e kure ko be nelde Ukraine